chiwamba saba muulirize bulungi musobolo kubitegera nsazewo kasomese muze bwentunulira Uganda muli mbutufu nsora waje tugenda buli omuche kibuzo kyalina naye kitufu tulina okukitegera ebintu byakyuka mu Uganda yatabuka mu buli omuyefaako terikwerumirirwa naye si bwe kisaana okuba basaba tuddeyo emabegeyo tugoberere ku byawandiikibwa mu kifaananyi mwe twatonderwa kyekyo yonnyini ggulu n'ensi era tuwa omuka gwe tusa naye ensi tukyusiza tetukyalina kisa amateeka kkumi ffe twagazisa mukunenengana n'okweruma n'ebitumala mu byansi obukyayi bwaki abantu b'otulugunya ate b'olizawa tuve mukunenengana n'okweruma n'ebitumala mu byansi obukyayi bwaki abantu b'otulugunya otyo b'olizawa ebyawandiikibwa byogera nti omuzadde aliwaayo omwana we n'omwana aliwaayo muzadde we ebyo tubirabye wano okutta kyekibi ennyo ekisinga naye ate wano kafuka kazannyo tugamba nti sooka bwejjeka kali ku liiso lyo osobole okulaba akamuno naye omuzadde waawa n'aleka abaana be nga basula enjala ate n'agenda labiira baneiba omugagga tolabyolina okaabira abatalina wana abagagga baalina tebebaba abatalina nze ekituufu kyannema gye tuva ne gye tulaga ai naba gye tulaga wakamwe tuve mukunenengana n'okweruman'ana ebitumala mu byansi obukyayi bwaki abantu b'otulugunya ate b'olizawa tuve mukunenengana n'okweruman'ana ebitumala mu byansi obukyayi bwaki abantu b'otulugunya otyo b'olizawa kino buli omu kimukwatako olugero lwa wammese nnyini mulwe yakomawe wa Canada n'akamazu wammese yeesikamu bubwatyo natinatina agende yeebuuze ku bisolo ebisula waka yasooka wa wankoko wankoko nasekamu ebintu byakamazu byogera tebinkwatako nalumba wambuzi wambuzi nanyenya mutwe naye nayogera kimu nze byo tebinkwatako wante ye yasembayo naye namugobaganya nze bintu byongamba n'ennyumba sigigendamu olinga tegakamazu ekiro kakwata musota mukanyini mwatambula omusota ne gumutemo gusago lwa muyingira ku ndili kwe yasibira enkeera ku kyemisana wankoko teyaluwona ne wayita lumu abajanjabi ne bawera ne banonyawo ekyo bafumbira ne kibula nnyini mu mukusoberwa muwoda kwe kufuluma ne wanguza salibwa bagenyi basobola okulya bagezako ne bigaana olumbe ne rumutwala awo kulumbe kwennyini nente ne bagibaaga omugezi ategeera tegedde kyentegeeza batuddeyo ku byasooka basaba tukwatagane eggwanga linyume banansi emirimu tufune obakadama bukome emisolo gisalibwe ensimbi tufune ennyanja zisumululwe n'ebyaffe binunulibwe tukwatagane eggwanga linyume banansi emirimu tufune obakadama bukome emisolo gisalibwe